Ociluvia luvia chepanduvali. Ekumbi kwenda osai vitalama. Omanuvaviva moli vakwafeka yakanana vafetika kukwatela ohele vaisaleli. Kwenje olosoma vitano vyava moli asongwi vavo valikongela okulia kala vaisaleli. Pwaisuku wapopyala Yehoswa hati kukava yokokele momo ndachapo vaka ove. Lomwe pokati kavo otamalana love. Ocho Yehoswa kwenda olohoka vyaye vanda okukayaka lolofeka vyacho. Kwenje vosi yavo vatila vaisareli. Sukula yevo walowila kovanyali ovawe alwa. Kwenje valwa vafa. Uyaki wamako eteke lyacho lyosi. Yehoswa walikutilila. Kwenje suku watalamisa ekumbi losanye eteke lyacho lyosi. Toke echi vaisareli vayula ovanyali vavo. Kakwala kala eteke lyalisoka lalyo.